MJ Records.
Yeah. Beef Jaws. Big bag, big dreams, big moves. Kila siku hustle, kila siku nina improve. Na sio kubonga kila noti nina groove. Na shindana nami si shindani now nona lose. Big back mentality kwenye grind so leisure. Na kila move na yufanya kama treasure. In this rap game I'm a ruler no pressure. From the street to the stage I'm a lyrical professor. It's gonna be the kila kona kila chocho. Sine kufanya zenu logo ila mtani cheki logo. Walisha sema sana kwamba kitu haina soko. Mipira ke kujanye katu singe kaza vocals. Big back dreams, no time for schemes. Sacking that green nigga, living my dreams. Checking kiwa kwenye scene, making moves unseen. Toto mama hawelewi, focus yote kwenye green.
Juu, hali any place. Yuko high, yuko top, yuko juice. Unapa juu, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mimi tunapa juu, hali any place. Yuko high, yuko top, yuko juice. Unapa juu.
First I'm a genius, second fashion killer. Tada give them blisters, wait, hapo silete hisia. Flow zao za kitoto, hapa nkazi at friendly zongo. Walianza tuna myoto, sayi kuniiga ulipata joto. Niko kwa anga na bar, jina sayi natamba. Na ngoma zinasamba, kwa show watu wanaja. Naifanya hii ni kazi siuzi sura. Siezi kupumzika ili nyumbani upate kula. Siezi kuchoka ili mradi mpate mula. More money Gucci Prada kila tuwa dua. Na washani jua I'm better than them. So they say my name like I'm the anthem. Cause me abandem. Nataka nataka nina njaa ya mizuka. Mchaka mchaka hii ni kipaji meibuka. Leo da kesho sauzi kama mwewe tunaruka.
Napa juu. Hali any place yuko high, yuko top, yuko juice. Unapa juu. Hata hali ya hewa inonyesha mpinzani